It's crispy, the drama guy.
Yeah, yeah. African beauty. Nitinge moka na suti. Ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute. Nicki Minaj Karuchi. Ndo mara ya kwanza tunaonana. Mana tiza una picha. Ulivyo baby face. Angelina Michael. Oh my god. Na zile mwengwe Easter. Mala udensi densi. Ya kisoni Michael. Oh my god. Ata sejote kuko follow. Na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya. Hey, make it today na tomorrow. Usije niwe kakiporo. Yani ukanidanganya. Hey, you done make me my heart go.
Magaranyo,
you don't know that.
Magaranyo,
I'm crazy for you babe.
Magaranyo,
hola, na kukunda chane.
Magaranyo,
nataka tuonane.
Love me forever, let's fly away together. Odomu dobo deka, me kwa kusida ubeba. Kwisi usudowo, nyame tono bobo. Ujime fimpa dieno defrani, TNT na mi kwa kwa. Kika semde de guma, sumkwa na me gontomi. Nyame mepe, wadi ene na kukomi. Nasemi uwa mfaso buo ni mbomi. Ninyawo na mkohi, uni minchie dia ninto menu. My chain watch it, baby, tell me you coming soon. My dream honda da kutunu for honeymoon. Kaho braja sabeba ne jane du. Nyame nimne sa, I've been around the world. I would give anything just to be with you.
Yeah.
You my everything, you my baby girl.
Yeah,
yeah me best ever come, I won't wanna say.
You done make me my heart go.
Magaranyo,
you don't know that.
Magaranyo,
I'm crazy for you, babe.
Magaranyo,
hola, na kukuna chane.
Magaranyo,
nataka tuonane.
Magaranyo,
I'm waiting for you, babe.
Magaranyo,
hola, aya nilikuwa tai. Mama Africa likuwa tai. Do the dance, yeah, yeah, yeah. Limwa tai, amenichanga nya limwa tai. Wengine nisisikie, yeah, yeah, yeah. Na mribuni ene kumchota. Emoji za makopa, ingedere kuficha sura. Mana tizo na picha, ulivyo baby face. Angelina Michael.
Oh my god.
Na zile mwengwe Easter. Mala udensi densi. Ya kisoni Michael.
Oh my god.
Ata sejote kuko follow. Na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya. Hey, make it today na tomorrow. Usije niwe kakiporo. Yani ukanidanganya. Hey, you done make me my heart go.